Jana kesho
nikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
siponyona leo kama jana kesho
nikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
nikumbushe hey, unikumbushe hey, nikumbushe hey, unikumbushe.
Leo nyota imenga, na sahau nilikotoka, na idhara umita, na mateso niliosota. Aye, ndugu zangu kinya, mafukara wananichosha. Niache wafenanja, nijisifu nitawanyosha. Yeah, silikuwa tukisumu bondo, chakula haina swaga. Sitaki kula chapodondo, nataka pizza na baga. Yeah. Uniepushe Maulana, nisishie njiani. Unikumbushe jana, kesho nipe thamani. Kwenye maisha ya muziki, ukiwa na upendo utaishi. Timu wazijenge urafiki, tusije kuona kwa kugombania viti. Eti nimuache mama kwenye dhiki, kisa mambo yangu yametiki. Akipiga simu sishiki, nikipokea ni muone kama shafiki.
Siponyona leo kama jana kesho
unikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
siponyona leo kama jana kesho
unikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
nikumbushe hey, unikumbushe hey. Unikumbushe, hey, unikumbushe. Nimejawa na kiburi, uko leo po nami. Halo nifuza gadini mama, simwiti mami. Roho imejawa na uhuni, star na jonami. Nikipita na kagari vumbi, natupia wathi. Niwe kama pita, kumkana Yesu mara tatu nikumbushe. Niwe kama Jona, kukataa kutumwa Nineve nikumbushe. Mwanabuja leo nipe sapoti, na mtusi mradi we kiki. Walo nipaji na mashabiki leo, na wana wanafiki.
Siponyona leo kama jana kesho
nikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
siponyona leo kama jana kesho
unikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
nikumbushe hey, unikumbushe hey, nikumbushe hey, unikumbushe.
Wasafi Records.